kusherekea siku ya mapokezi. Ndugu wazazi hatuna usemi, tafurahia leo karibu nyumbani. Doli sulikotoka si rahisi, ni Mola ndo alokuwa jalia. Baba Wilson, mama Cecilia, atafika mwana wenu. Baba Danieli, mama Joyce, Sangire ni mkaza mwana. Ndugu Zawadi, Johnson, Mary, Priscilla, Rachel na Baraka. Lumeo, Muhoho, Brian, Wifio, Tracy, Manaraha. Kakazio, Sara, Muzini, Were, Ana, Kungojera. Na yuno, Lumeo, Kennedy, Amwenga na mwana Ojoi. Were mana kutamani, Rero karibu nyumbani. Mjeni ya Nangira ni Dori, uta kutamani. Rere jere jere unaraha, karibu muzini. Kuku mweutezo unabina, osi ni furaha. Utire nyumbani usalama, unashangilia. Mjeni ya Nangira ni Dori, uta kutamani. Rere jere jere unaraha, karibu muzini. Kuku mweutezo unabina, osi ni furaha. Utire nyumbani usalama, unashangilia. Tumo furahani, tusherekea siku ya mapokezi. Ndugu wazazi hatuna usemi, tafurahia leo karibu nyumbani. Doli sulikotoka si rahisi, ni Mola ndo alokuwa jalia. Baba Wilson, mama Cecilia, atafika mwana wenu. Baba Danieli, mama Joyce, Sangire ni mkaza mwana. Ndugu Zawadi, Johnson, Mary, Priscilla, Rachel na Baraka. Lumeo, Muhoho, Brian, Wifio, Tracy, Manaraha. Kakazio, Sara, Muzini, Were, Ana, Kungojera. Na yuno, Lumeo, Kennedy, Amwenga na mwana Ojoi. Were mana kutamani, Rero karibu nyumbani. Mjeni ya Nangira ni Dori, uta kutamani. Rere jere jere unaraha, karibu muzini. Kuku mweutezo unabina, osi ni furaha. Utire nyumbani usalama, unashangili. Tamani, jere 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 unaraha, karibu muzini. Kuku mweutezo unabina, osi ni furaha. Utire nyumbani usalama, unashangilia. Mjeni ya Nangira ni Dori, uta kutamani. Jere 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 unaraha, karibu muzini. Kuku mweutezo furaha, utire nyumbani usalama, unashangilia.
Ziki Studio.